waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Khubarada ku shaqale ayaa ka digaysa khatarta ka dhalata dabka bateriyada, gaar ahaan kuwa baabuurta elektrika, iskuutarada, iyo baakiyada iyo wixii la mid ah. Waxa ay sheegeen in lixdii bilood ee ugu horreysay sanadkii 2023 oo keliya ay adduunka ka dhaceen 500 oo gubasho ama dab oo ka dhashay bateriyada ay ku socdaan bushkuleetiyada iskuutariska iyo skateboardsku, kuwaas oo sababay 36 dhimasho, 138 qofna ay ku dhaawacantay. Warbixintan kooban ayaanu ku eegaynaa.
Here in Australia, we've had 11 plug-in electric car battery fires nationally.
Australia gudaheeda waxaa ka dhacay 11 dab oo ka dhashay bateriyada baabuurta ku socoto. Noocooda la yiraahdo plug-in electric car battery waa tirada guud ee dabka bateriga baabuurta ee ka dhacay Australia. Qaarkood waxaa sababay shilal ay galeen baabuur xawaare ku socotay, iyo qaar u qabsaday dab ogaan loo daaray. Ugu yaraan 3 ka mid ahayna waxa ay ahaayeen baabuurta bateriga ku socota oo iyaga oo garaajka guriga ku jira dab kor kaga yimid, ayay tiri. Emma Sutcliffe waa agaasimaha shirkad la yiraahdo EV Fire Safe oo ay Australian Department of Defence maalgeliso si ay u baadhaan dabka ka kaca bateriyada baabuurta ku socoto, isla markaana lagu heli karo xalal degdeg ah oo ku saabsan sidii loo damin lahaa dabka marka uu kaco. Waxa aana sheegtay in laga soo bilaabo 2010-kii Australia laga diiwaan geliyay 11 dab oo ka kacay baabuurta ku socota tamarta bateriga, laakiin waxa iyaguna aad kor ugu kacay dabka ka dhasha bateriyada yaryar ee noocooda la yiraahdo lithium batteriga. Waxay kaloo intaa ku sii dartay inay dhowaan dabka bateriga noocaasa awgood ay magaalada Perth 4 guri ku gubteen 48 saacadood gudahood.
Lithium-ion battery fire is known as thermal runaway, and in an electric car you may have hundreds or even thousands.
Dabka ka dhasha nooca bateriyada lithium battery-ga la yiraahdo waxaa la yiraahdaa thermal runaway. Baabuurta elektriga ahna waxaa laga yaabaa inay ku jiraan boqolaal xataa kumanyaal unugyo kala duwan oo ka samaysan bateriga lithium-ka ah. Haddaba marka mid unugyada ka mid ah uu dhaawac gaadho, waxa uu sii daayaa gaas sun ah si sahlanna u qarxi karta, kadibna dabaa qabsada, markaasay unugyada ku xigana midba midka kale dabka u sii dhiiba, ayay tiri. Dabka noocaas ahna ee xawliga qori isu dhiibka ah ku socda ama ku fidayana wuu adag yahay in la damiyo.
And once thermal runaway starts, it's very difficult to bring it under control or to stop it.
Marka uu dabku ka kaco bateriyada noocaas ahi bilaabmana, aad bay u adag tahay in la xakameeyo ama la damiyo, waana caqabad hortaala ciidamada dabdamiska. Marka dabkaasi ka kaco baabuurta elektriga, way adag tahay in la damiyo, ayay tiri. Miss Sutcliffe waxa ay leedahay halista ugu badan ee dabku waxa ay ku jirtaa e-baakiyada iyo iskuutarada, oo la ogaaday in dabkoodu Australia ka dhaco ugu yaraan 2 maalmoodba hal mar.
This is because they're often made with poor quality battery cells. There's not a lot of regulation around how those.
Tan sababteedu waxa weeye iyada oo badanaaba lagu xiro bateri si tayo xun loo sameeyey, mana jiraan xeerar badan oo xukuma sida loo sameeyo ama loo iibiyo. Maalin walba isticmaalka way ku sii duugoobaan ama ku taya dhacaan. Dibkuna waxa weeye dadko ii baakiyadooda ama iskuutaradooda intay qolka fadhiga soo geliyaan bay chaarjarka ama danabeeyaha geliyaan. Markii ama haddii bay tiri dabkaasi uu guriga qabsado, waxaa dhici karta in lagu dhinto.
We've had 5 fatalities here in Australia from e-bike and e-scooter battery fires.
Shan qof ayaa Australia ku dhintay dabka e-baakiyada iyo iskuutarada baterigooda awgii, guryuhuna si isdaba joog ah bay u gubtaan. Bishii July, magaalada Perth 4 guri baaba ku gubtay bateri 48 saacadood gudahood. guud ahaan caalamkana 2022 ilaa 2023 18 bilood oo ka mid ahaa 4 qoys ayaa dhammaantood ku dhintay dabka kacay baytariyada ay ku socdaan gaadiidka yaryar ay ka mid yihiin iskuutarada iyo e-bike-yadu. Khubarada ku shaqa lehna waxa ay sheegeen in dadku aysan dhaadsanayn in shuruudaha badbaadada baytariyada iskuutarada ama e-bike-yada iyo wixii la mid ah ay aad uga hooseeyaan kuwa baytariyada baabuurta. Waxaa iyaguna si maalinla ah u gubta agabka yaryar ay ka mid yihiin qalabka korontada ku shaqeeya ee ay isticmaalaan xirfadlayaasha guryaha dhisa, tamar kaydiyaha lagu darabeeyo moobaalka waa chargerka ee iyo sigaarka la maldahay ee vape-ka la yiraahdo.
Now, if your battery pack is looking swollen, if it's unexpectedly hot to touch, so you haven't been charging it or using it, but it's
haddii baytarigaagu adiga oo aan isticmaalin ama aan danabaynin waa chargerka ee uu bararo ama kululaado ama uu bixiyo ur, waxay ka mid yihiin astaamahaasi tusayaasha ah inuu qarax halis u yahay, ayay tiri. Ms. Sutcliffe waxa ay ku talinaysaa in haddii aad baytarigaaga ku aragta astaamaha aad si dhaqsa ah guriga uga saarto oo aad geyso meel ka fog wax kasta oo gubta. Gareth Morgan waa madaxa EV Fire Protection hay-ad la yiraahdo, waxa ayna hay-addaasi soo saartay nidaam cusub oo baabuurta elektariga ah hoostiisa lagu dhiso oo xakameeya dabka baytariga. Waxa uuna SBS News u sheegay in aan la isku hallayn karin tirakoobyada laga keeno dabka baytariga ee baabuurta.
The statistics are very difficult to rely on, and that is because the data that's being captured around the world.
Tirakoobyadaasi in la isku halleeyaa aad bay u adag tahay. Tirooyinka laga keenay dabka baytariga ee caalamka ka dhaca lama hubi karo in uu baytariga ka bilaabmay ama uu ka bilaabmay baabuurka qudhiisa, ayuu yiri. Waxa uu ku raacay hadalkeedii Ms. Sutcliffe isaga oo sheegay in dabka baytariyada baabuurta uu yahay mid aan sidaa u badnayn.
One of the big challenges that fire brigades certainly around Australia and around the rest of the world are having on a daily basis.
Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee haysata dabdamiska Australia iyo dunidaba waa in maalin kasta ay la kulmaan dhibaatada dabka ka dhasha e-bike-yada iyo iskuutarada iyo agabka kale ee yaryar ee baytariyada ku shaqeeya. Inta badanna waxaa sabab oo ah tayaxumada lagu sameeyay, ayuu yiri. Mr. Morgan waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in marka la danabaynayo baytariga waa charging-ka si sax ah loo raaco talada iyo tusayaasha shirkadda samaysay baytariga. Waxaa la og yahay in marka baabuurtu si dhaqsa ah loo danabeeyo ama danabka laga buux dhaafiyo aanay baytariga u wacnayn, isla markaana ay sababi karta cillado. Waxaa kale oo baytariga si dhaqsa ah dab ugu kicin kara haddii uu baytarigu dalooshamo ama uu dhaawac soo gaadho. Warbixintii ay inoo soo diyaarisay Helena Krishnamurthyna intaas ayay ku egtahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.